E o vai le lua se fulu wafe tangata ma faala putoputonga o lo o langalango i le faala putoputonga fo wale i salama le ISIS po le Daesh. I ni atunu ue lima se fulu i le lalolangi. Ua liki nei o lato faa matalanga pui puia mai se tangata na tau mo le ISIS ai ua sola mai ai. O faila na kopi i se USB ma tuina i se tangata i se tasi o faala putoputonga faa salala ui Peretania ma Siamani. O le nei tangata, na tau mua mua mō le vanga au le Free Syrian Army i Suria, o na sa so oilea, malona awai i le ISIS. Lo o ia wha o ngā ina le ngoa Abu Hamed, ma na ia wha alia i le Sky News, lo na le to e talitonuina o le mau a le wha ala potopoto ngā le ISIS.
I want to say to people on the inside of the organization is a lie. It is not Islam. There is nothing that ever follows the Sharia or Islam. It's far from Islam.
Nata ua ole ISIS, ua tele ina pulea e fita fita na langolango ile vangfa upufaye le Baath Party, le ana pui puia malangolango ina le whainga maloa Saddam Hussein i Iraq. A moni, ma le tau faa se se faa matalanga o lo o i nei faila. O lona winga, o le afe soasua ni tele i le sailia, ma le sai sai o tangata i atunu ui fafo, o lo o la tau faa tupe ina, ma ngā lulue mo le faa la putoputonga le ISIS. O le tele lavo i ngoa, o lo o i le lisi le nei, ma i nei faila, o tangata ma faa la putoputonga i sa sa ai tutonu. Ai olo o telefoi, mai ngoa ma faa la putoputonga olo o iai. Mai i tangata ma faa la putoputonga i Europa, ai mai se la vai atunu u o Farani, Siamani, ma Peretania. Ele o ta uai i le lipoti pe iai manisi i Ausetalia, New Zealand, ma Amerika. E lata ele toa se lau lima se fulu tangata anu u Ausetalia olo o tau mō vanga au i fafo. E ese mai ai i le militeri a Ausetalia nei. E au fi ai inisio i lātou nei, o lo o tau mō le vanga au a le fō vale i salama le ISIS. Nā wha alia le minista o le loto i fale i Siamani, Thomas de Maizière, a moni nei mō li mau. O le aonga tele i le sa ilia o tangata i Siamani, o lo o au au whaatasi, ma whaatupeina, wha la potopotonga terrorisi.
Sie bieten eine große Chance bei der Nachweisführung und der Beteiligung.
They offer the great opportunity to find evidence that German citizens participated in terror activities of the so-called Islamic State. In this way, we could speed up and enhance our investigations, and there will be tougher prison sentences. We can also improve our understanding of the structures of this terror organization.
Le faliliwino le saunuanga le ministao le loto ifale i Siamani, Thomas de Maizière. O le nusi pepa le Süddeutsche Zeitung i Siamani na lato umawaina se kopi o faila nei. Ma nata ua e se tasi o na faatonu Stefan Cornelius i se talanoanga ma le BBC o faila nei ua faato a atangia mai ai ngā yoinga i to tonu o le loto i fale o le ISIS.
Those documents are from the Turkish-Syrian border and they are offered there for money. It gives some proof on the state of the ISIS right now, since many of those members and those being close to the terrorist group are trying to make money, quite honestly, because obviously the ISIS is in a desperate financial state. So you are offered documents, you are offered videos, you are offered artifacts from ISIS, and you can basically buy this.
Se tasi o whaatonu o le newspaper le Süddeutsche Zeitung, Stefan Cornelius. Na saanua se tasi na avea masui o le komiti o puipuinga mai whainga terrorisi Peretania Harash Rafiq. O le moli maule nei, na o se a matanga. Ai yailo na talitonunga, o le a masua mai ei ma le tele o nisi moli mau i aso o lumanai, ona ua amata ona malepe le faala putoputonga le ISIS.
For me, what is really, really important is that there has been somebody within the organization, within the area of land that ISIS occupies, that has been prepared to defect, that has been prepared to take his or her life into their own hands and actually leak information that they consider to be vital to the aims and objectives of the organization. And this shows really for me that there's a fracture within ISIS, within Daesh, the so-called Islamic State, and we're going to see more and more defectors, I think.
Haraz Rafiq.